ngena umpalakazi nazo yaqala inkathazo siyamborome makazi sikhambo busuku bonke komthakazi kunemali engakanani sifuka sinamapapalazi kozibandlela zazi awusenza kuphela nokuthi ndakwe yini namangazi
I'll send a pen. I'll put in that way in a magazine.